louer et remercier soit le Seigneur pour
cette
heure de grâce pour que
Ashimwe,
nous puissions à nouveau être
himbazwe,
ici pour adorer
kakanya kubuntu,
pour
twabashije kuba hano ngo tuze duhimbaze icyubahiro Imana yacu. Mbere yuko tubikora nshaka gusoma ijambo, wenda hari uwatekereza yuko bidasanzwe, ariko ijambo ry'Imana ni ijambo ry'Imana. Nshaka gusoma muri Matayo igice cya kabiri uhere ku murongo wa cumi na gatatu.
Un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph.
Bamaze kugenda, marayika w'umwami Imana araza abonekera Yosefu mu nzozi ati: byuka ujyane umwana na nyina uhungire muri Egiputa, ugumeyo ugeze aho nzakubwirira, kuko Herode agenza umwana ngo
le faire périr.
Amwice. Murongo cumi na kane.
Pris de nuit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte.
Yosefu nawe ahera ko arabyuka ajyana umwana na nyina nijoro ajya muri Egiputa, agumayo ageza ubwo Herode amaze gutanga ngo ibyo umwami Imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi bisohore muri Hoseya ngo nahamagaye umwana wanjye ngo ave muri Egiputa. Tugezeho ngaho, wenda hari umuntu wavuga ati ntabwo uyu munsi ko tudafite Noheli. Oya, uyu munsi tuba dufite Noheli. Uyu munsi nabwo turashaka kwiyegurira Imana. Muri mu Kidage umusobanuzi arasobanuye ati bisobanura ngo ijoro ryo ijoro ryahariwe Imana.
Impressionné par le fait qu'il n'a pas hésité. On pourrait penser beaucoup de choses à ce sujet. Un ange dans un songe, nous rêvons tous.
Twese twatangara uburyo Yosefu atashidikanyije na gato, kuko umuntu asanzwe abantu basanzwe barota, ariko Imana igivugira no mu nzozi, kuko byanditswe mu Isezerano rya kera yari umuntu wubaha Imana. Ntabwo yatinze, yabyutse mu ijoro. Sinzi niba umunsi umwe turamutse tuvugishijwe gutyo, duhamagawe gutyo, niba tuzaba twiteguye. Amen. Hari ikintu nshaka kongeraho. Rimwe ijwi rihamagara rizavuga, wenda kimwe na Yosefu ntabwo yigeze, ntabwo tugomba gushidikanya gato, ahubwo dukwiriye guhaguruka tukagenda. Icyo gitekerezo rwose cyanyuzuye kirandenga. Imana isohoza gusa ijambo ryayo yatanze binyuriye gusa mu bantu bumvira ijambo ryayo byuzuye. Ubwo nibwo gusa ibasha kurisohoza. Hano turabibona rwose neza. Yosefu yagomba kugenda, uko niko byagombaga kumera, kuko byari byaravuzwe mbere, isezerano ryari ryaratanzwe, icyo gihe cyari gikwiye kugera, byose byari bikwiriye gusohora. Ndakomeza some gatoya hepfo ku murongo wa cumi na gatandatu.
Hérode se mit dans une grande colère
et il envoya ngo Herode abonye ko yatengushwe na ba banyabwenge ararakara cyane, aratuma ngo bice abana b'abahungu bose bari i Betelehemu no mu misozi yose iri bugufi bwaho, bamaze imyaka ibiri n'abatarayimara, nk'uko yagereranije igihe yasobanuriwe n'abo banyabwenge. Cumi na karindwi, nibwo ibyavuzwe n'umuhanuzi Yeremiya byasohoye ngo induru yumvikanye i Rama yo kurira no kuboroga kwinshi, Rasheli ararira aririra abana be yanga guhuzwa kuko batakiriho. Nshobora kwibaza niba koko ibyo byari bikwiriye kubaho, byari ngombwa ko bibaho, byari bikenewe koko. Bakundwa, ibyo byari byarahanuwe, byari byaravuzwe yuko bizaba. Wenda twavuga mbese uyu mugome Herodi yakoze ibiki? Ariko yari akwiriye kubaho. Byose bikwiriye kuba bihari niba umugambi w'Imana ukwiriye gusohora. Ibyavuzwe n'umunwa w'Imana byose bikwiriye gusohora. Ndetse dushingiye kuri ibi, dushingiye ku kumvira tubona ibyabaye byose. Ijambo rya sezeranijwe ryose n'abahanuzi rigomba gusohora. Nta yandi mahitamo, nta yindi nzira. Dukomeje gusoma ku murongo 19. Herode amaze gupfa, marayika w'umwami Imana araza abonekera Yosefu mu nzozi ari muri Egiputa. Ku murongo 20 ati, byuka usubize umwana na nyina mu gihugu cya Isirayeli, kuko
en voulait à la vie du petit enfant son mort.
Nous pourrions nous demander abashakaga kumwica bapfuye. Ushaka kwibaza ngo kuki batapfuye mbere? Byari bikeneye ko bica abana benshi, ariko byose bibaho nkuko bikwiriye kuba. Ibyagenwe byose mbere birasohora. Ku murongo 21 arabyuka ajyana umwana na nyina asubira mu gihugu cya Isirayeli. Ariko yumvise yuko
Lois était devenu roi
ari kirayo yimye Yudaya, aha se mu kibo cya se Herode atinya kujyayo, abwirizwa n'Imana mu nzozi ajya mu gihugu cy'i Galilaya, atura mu mudugudu witwa i Nazareti, ngo ibyavuzwe n'umuhanuzi bisohore, ngo azitwa Umunazareti. Mbega ukora iby'igiciro! Aya magambo yambereye ay'igiciro cyinshi. Ndatekereza yuko twese tubona yuko Imana isohoza umurimo wayo muri iyi si binyuriye mu kumvira gusa. Mbese iri jambo bashiki bacu riratubwira iki? Ndatekereza yuko ridukangurira, ridusunikira kuguma mu kwizera, tukaguma twumvira ijambo, kuko tuzi yuko ijambo ry'Imana atari ijambo ry'impfabusa, ahubwo ari ukuri kudahinduka. Kandi byose turabona ibintu bitatu byose byahanuwe mbere bitaraba byose bisohora urya munsi, kuko akanwa k'Imana kabivuze. Nshuti nkunda, igihe cyose byaba byaratwaye ntacyo kivuze, ahubwo byose byari bikwiriye gusohora mu gihe cyabyo. Twizera n'umutima wose yuko ibyavuzwe n'ibyahanuwe muri iki gihe cyacu byose nabyo bizasohora. Kandi abashikamye, abagumye ari abiringirwa, bamugisha babonye bisohora. Bakundwa bene data, natwe dushobora kubonesha amaso ibyo twizeye. Imana itugirire ubuntu nanone ngo twongere twumve ijambo ryayo, ngo tuyihe icyubahiro n'ishimwe, kuko tubayeho mu gihe kibi. Nk'uko kiriya gihe byari biri, cyari igihe kigoye cyane. Tekereze kwicisha abana bose kubera umwana umwe. Ibyo byari bikwiriye kubaho. Imana itugirire ubuntu uyu mugoroba, kandi bitari uyu mugoroba wonyine, ahubwo iduhe kubaha izina ryayo no kurihimbaza. Duhaguruke dusengere hamwe. Mana ikiranuka, biturutse mu ndiba y'umutima wacu. Twongeye kugushimira kuri uyu mugoroba, kuba wongeye kutwemerera kuba turi hano, tukaguhimbaza, tukaramya izina ryawe rihebuje amazina yose. Mwami uhebuje byose, kandi turanezerewe, turashimira kuba turebye mu ijambo ryawe tubona yuko utavuze amagambo y'imfabusa gusa, ahubwo ko wavuze uhereye mu bihe bya kera ugasohoza ijambo ryawe, kandi no muri iki cyacu waravuze mu gihe cyawe nabwo uzasohoza ijambo ryawe. Turaguhimbaje, izina rya ry'icyubahiro turishyize hejuru. Mwami Imana ishobora byose, mu mbaraga tumenyeshe hagati mubwoko bwawe bwose, bagukunda bose by'ukuri, bakwiringira by'ukuri, bagakurikira ijambo ryawe mukuri, kimwe na Yosefu nk'uko yabigenje. Mana ikiranuka, udukundire abariko tumera, abariko tumera, abariko twitegurira kuza kwawe kuri bugufi. Turaguhimbaje, dukomeje kugusaba ngo utange umugisha muri uyu mwanya mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Turicara.
Louer et remercier soit le Seigneur.
Umwami ashimwe kandi ahimbazwe. Nta kabuza turi busenge, kuko icyo ni cyo cyatuzanye. Igihe twumvishe amagambo y'Imana muri twe azamuka icyifuzo gikomeye, tuvuga tuti Mwami hamiriza hagati yacu, ihamirize nk'Imana nzima nk'ukora. Iyo dusoma iby'Imana yakoze byose, twifuza yuko yakongera kubikora. Ibyo Imana yakoreye abandi, ibyo ubwabyo ntabwo bidufasha. Ibyo yego biradukomeza, bitumenyesha ibyo yakoze, ariko mu by'ukuri niyo natwe tubonye nk'ibyo ngibyo nibwo bidukomeza. Turi hano twaje kuramya, gusenga Imana ngo tuyisabe ngo idufashe.
Demandait frère Rousse lorsque le Seigneur donne une directive.
Mukanya gashize,
mais fait exactement ce que le Seigneur dit.
Nibwo navuze,
ce n'est pas si facile.
Ati iyo Imana igize amabwiriza iguhaye, umuntu yihutira kuvuga yego, ariko gukora neza neza ibyo wabwiwe ntago byoroshye. Ushobora kuba byose
à se juger soi-même et on passe d'une chose à l'autre.
Mais nous pouvons toutes
les circonstances,
tuzi yuko Imana iruta cyane ibiba byose, ku buryo ibiba byose bikwiriye kuba mu kubw'icyubahiro cy'izina ryayo. Nihuse nacije amaso mu kuva igice cya kane ahanditswe umwana, havugwa Isirayeli, kuva mu gice cya kane umurongo wa 22, dushobora kuhasoma kuva kane 22 na
Israel
kabiri.
Mon fils,
kandi uzabwire Farawo uti, Uwiteka aravuze ati, ubwoko bw'Abisirayeli ni umwana wanjye w'imfura, kandi narakubwiye nti, cyase nicyo gituma nagutegetse nti, rekura umwana wanjye agende ankorere, ariko wanze kumurekura. Nuko rero nzica umwana wawe w'imfura. Nkuko nabivuze hano niho tubonye muri rusange ubwoko Imana yateguye ko buyikorera ngo buyizere, buyikurikire, bwitwa umwana bwa mbere iryo jambo rivugwa cyari zina rivugwa kuri Aburahamu na Isaka igihe Isaka yaragiye gutambwa byombi byaravuzwe ku ncuro ya mbere
a ensuite été dit par Abraham.
C'est cette data ryabwiwe Aburahamu kuri Isaka noneho n'umwana Isaka kuri Aburahamu idushaka kubona mu kuva 22 umurongo wa 7 kuva 22 ku murongo wa 7 Isaka ahamagara se Aburahamu ati data ni kunturo ya mbere iri jambo rikoreshejwe hano ngo data Aburahamu aramwitaba ati ndakwitaba mwana wanjye cyase urashaka iki mwana wanjye hano baratwereka ibyendaga kubaho
je l'ai écrit Dieu voulait
kandi nkuko nabyanditse Imana yashakaga gushyiraho iyo sano ya data n'umwana byari gitambo cyagiye gutambwa hariho inkwi n'igicaniro hari hakenewe gusa igitambo kandi umwana niwe wari igitambo nuko ku murongo wa 7 ngo nuko Isaka ahamagara se Aburahamu ati data
il est écrit dans la parole tubihuje
mu ijambo ry'isezerano haranditse ngo nzamubera se nzamubera data n'ambere umwana Samweli wa 2:14 ibyo ni ibyavuzwe n'abahanuzi mbere bishushanya cyose bivuga ibintu bifatika by'Imana bizabaho hano ku isi
verset 7 mon père
murongo wa 7
il répondit
data
mon père Abraham répondit
Abraham aramwitaba ati mwana wanje urashaka iki arabaza ati dore umuriro n'inkwi ngibi ariko umwana w'intama urihe w'igitambo cyo koswa Aburahamu aramusubiza ati mwana wanjye Imana iri bwibonere umwana w'intama w'igitambo cyo koswa nuko bombi barajyana nuko tumaze hano kubisoma turabona yuko igihe Isiraeli yahamagarwaga bahamagawe ari ubwoko ariko mu maso y'Imana hariho isano hano kuva 4:22 haravuga kuva 4:22 ati noneho nuko uzabwire Farawo uti Uwiteka aravuze ati ubwoko bwa Isiraeli ni umwana wanjye w'imfura amagambo ya Hoseya no muri Luka hano birajyanirana aho bihuye ngo kandi uzamubwire Farawo uti Isiraeli ni umwana wanjye w'imfura 23 nicyo gituma ngutegetse nti rekura umwana wanjye agende ankorere ariko niwanga kandi niko byabaye yahakanye byibuze inshuro 9 maze igihano cy'Imana kiraza abana b'imfura bose uhere ku mwana w'imfura wa Farawo ukagera ku mwana w'imfura w'umugaragu barapfa abana b'imfura ba Isiraeli bararokoka kuko umwana w'intama wa Pasika yatambwe agasigwa amaraso ku nkomanizo y'imiryango tubona yuko Mose atakoresheje iyi mvugo mu butumire bwakurikiye yaravuze ati rekura ubwoko bwanjye bugende ariko ubwo bwoko bwari bufitanye isano ry'umwana n'Imana ati rekura ubwoko bwanjye bugende bunkorere Israeli numwana wanjye w'imfura cyo cyakane ku 22 mu kuva turi abahungu n'abakobwa b'Imana. Nyuma y'ayo magambo hakurikira amagambo avuga amaraso kumurokoka na kane bukeye ari mu rugendo witeka amusanga mu ndaro yarayemo ashaka kumwica, maze Zipora yenda Isarabwayi akeba umwana akeba umunwa w'icyo umwana we yambariyeho ujugunya imbere ya Mose ati nukuri umbereye umukwe uvusha amaraso. Uwiteka aramureka, maze Zipora aramubwira ati uri umukwe uvusha amaraso, gukeba abana niko nkwitiye ntyo. Hano byose isano ryo kuba umwana ku Mana ku bwacu, turabona hano Mose yari yarasohotse ariko yari atarakeba. Ndasoma hano kujyanye n'uburage umwana w'imfura, umugisha umwana w'imfura, uburemere ibyo bifite n'agaciro bifite. Ndetse tubonye hano iri jambo umwana w'imfura rivugwa hano ngo Isirayeli n'umwana wanjye w'imfura. Imana yari yanzuye, yari yarafashe umwanzuro, yari yarashatse yuko abana b'imfura bose bahabwa umugisha, bari barahawe umugisha, ibaha umugisha bijyanye n'umugambi wayo. Tubona neza kuri Esawu na Yakobo. Yakobo yaheshejwe umugisha w'umwana w'imfura binyuze mu buriganya, ariko awubonye yarawubonye koko, byose byari birangiye. Maze Esawu aje arabaza ati mbese nta wundi mugisha ufite? Nta wundi mugisha wari uhari. Itangiriro 27:38, Imana ifite umugisha umwe gusa, kandi uwo mugisha ni w'abana b'imfura, nta wundi. Uri hehe? Dushobora kugira aho tubisoma, nabisomye uyu munsi, ariko umunsi ku wundi nsigaye nibagirwa birushijeho. Muzi neza aho imirongo ari? Oh, dore nibyo, dore ni hano ni itangiriro 25 ku murongo wa 31. Keretse twagura ubutware bwawe bw'umwana w'imfura uyu munsi. Esawu aramusubiza ati ubu se ko ngiye gupfa, kubera ko se ndi bupfe? Kuri we hamwe n'umurage umwana w'imfura gupfa nako kwari kwaje ntacyo byabimubwiye. Ku 31 itangira 25 keretse twagura ubutware bwawe uyu munsi. Esawu aramubwira ati ubu se ko ngiye gupfuga ubutware bumara iki? Yakobo aramubwira ati ndahira uyu munsi. Aramurahira agurisha Yakobo ubutware bwe, ubutware bw'umwana w'imfura aramugurisha. Ku 34 Yakobo aha Esawu umutsima n'ibishyimbo yatetse ararya aranywa arahaguruka arigendera. Uko niko Esawu yasuzuguye ubutware bwe bw'umwana w'imfura. Icyari kidafite icyo kivuze kuri umwe, undi kuri we cyari byose. Twese tusoma uburyo yawubonye. Nyina yarari aho kugira ngo amugire inama, amufashe, amubwira neza rwose ibyo akwiriye gukora. Ushobora kubisoma mu gice cya 27 mu itangiriro. Haranditswe amagambo yumvikana ku 25 uburyo ibintu byagenze, ukuntu ibintu byagenze. Ariko iherezo ryabereye ryiza Yakobo. Yakobo nibyo, kwera ko Imana hari ikintu yari ifite yamuteganirije. Dusoma yuko iyo bibaye kuguhabwa umugisha, guhabwa umugisha, Yakobo yaraje ati mbese koko uri Esawu? Urumwana wanjye Esawu? Ati yego ndiwe. aravuga ati se ndumva ari Esawu ari kwijwi n'inkirya ya Yakobo, nyamara uko niko byari bikwiriye kumera kuko byari umugambi w'Imana. Ibyo bitwereka rimwe rizima agaciro umurage w'Imana usobanuye Kristo yari umuragwa w'Imana, ndetse hamwe n'umuganura w'umwuka bose ni imfura. Abaroma ntabwo ibyo bigoye rwose ku bisoma, ariko ikibazo ni mbese ninde wabyawe n'Imana koko? Ninde ufite uburenganzira bw'umwana w'imfura? Ninde ufite ubwo uburenganzira aheshwa no kuba umwana w'imfura? Ndashaka kuvuga no kuvuka ubwa kabiri. Nyine data Branham yaratubwiye naho waba usizwe n'umwuka wera ukaba ukoresha ufite impano zose z'uburyo bwose, ariko utavuze ubwa kabiri n'ubundi urarimbuka. Mbese twese twese turi mu kibwirizwa niba utaravuze ubwa kabiri. Ibyo rero bidusunikira mu mfuruka, ndetse bikadutera gupfukama tukibaza aho duhagaze koko. Isirayeli yari umwana w'imfura, ngo reka umwana wanjye agende, umwana wanjye w'imfura agende ankorere. Hano tubona uburyo uburenganzira bw'umwana w'imfura bwari umugisha, ndetse w'inkubwe ebyiri wari umurage, ndetse byari biboheye hamwe. Twebwe ababaye abizera dukwiriye kwibaza koko mbese uwo mugisha w'umwana w'imfura urihe? Dufate urugero ku itorero, ku itangiriro, hamwe n'icyo ryari rifite, iby'Imana yashoboraga gukora muri ryo, uburyo yahamirizaga ijambo ryayo, ibyabaga byose byagaragaraga byose bitari mu mpano gusa ahubwo no mu mbuto z'umwuka. Pawulo arandika ati udafite izo mbuto z'umwuka aba ari impumyi cyangwa atari bakure. Mbese byanditse muri Petero wa kabiri rimwe icyenda, mbese avuga ngo iki Galatiya gatanu? Ndashaka gusoma, ndashaka rwose tumenye neza yuko ibyo tuvuga biri kuva mu ijambo ry'Imana. Ubuze ibyo byanditse ahantu hamwe cyangwa se n'ahandi? Yakobo sibyo, ariko hano havuga iby'imbuto. Rero ni byiza muri Yakobo gatatu ibyo nawe mutabizi. Iri ni isomo rya Bibiliya. Mbese twese twazanye Bibiliya, bene bashiki bacu mwese, mbese mufite Bibiliya zanyu? Nibyo, nibyo koko. Ikibazo tugomba kucyitaho. Yakobo gatatu cumi na karindwi, ariko ubwenge buva mu ijuru irya mbere buraboneye kandi ni ubw'amahoro n'ubw'ineza, bwemera kugirwa inama, bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza, butarobanura ku butoni kandi butagira uburyarya, kandi imbuto zo gukiranuka. Mbese n'uyu murongo ninde uzi umurongo ndi kuvugaho? Bagalatiya gatanu makumyabiri na kabiri.
Bon, lisons peut-être sûr d'avoir le bon poisson dans le filet, lisons.
Kugira ngo turobe ifi nziza, dusome
manifestement les œuvres de la chair sont la
fondée. Umurongo wa 19, umurongo wa 19 Abagalatiya gatanu, dore imirimo ya kamere iragaragara ni iyi: gusambana no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana n'ishyari n'umujinya n'amahane, no kwitandukanya no kwirema ibice kuko na rimwe no kugomanwa, no gusinda n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare nk'uko nababwiye kare yuko abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw'Imana. Murongo wa na kabiri, ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo n'ibyishimo n'amahoro no kwihangana no kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka no kugwa neza no kwirinda. Ibimeze bityo cyase imbuto zimeze zityo ntacyo amategeko abigaya. Makuye na kane, aba Kristo Yesu babambanye kamere n'iruba ryayo n'irari ryabyo. Niba ntaguhere umurongo nashakaga gudafite ibyo ni mu myi cyangwa se ntareba kure. Petero wa kabiri igice cya mbere umurongo wa cyenda.
Oui, 2 Pierre chapitre 1.
Nibyo, Petero wa kabiri igice cya mbere umurongo wa cyenda.
C'est le verset que je cherche.
Nibyo, uwo ni umurongo nshaka.
Lirons-nous ici aussi.
Ahari, reka hano dusome umurongo wa gatanu nawo kuko havugwa iby'ingeso nziza. Umurongo wa gatanu hano havuga ibya kamere y'Imana. Petero urwandiko rwa kabiri igice cya mbere umurongo wa gatanu, ngo nicyo gituma ibyo aba ari byo bituma mugira umwete wose kwizera mukongera ingeso nziza, ingeso nziza muzongereho kumenya, kumenya mukongereho kwirinda, kwirinda mukongereho kwihangana, kwihangana mukongereho kubaha Imana, kubaha Imana mukongereho gukunda bene data, gukunda bene data mukongereho urukundo. Umurongo wa munani, ngo kuko ibyo nibiba muri mwe bikabagwiramo bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba ku byo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Umurongo wa cyenda, kandi rero utagira ibyo abari impumyi ireba ibiri hafi gusa. Aya ni amagambo akomeye.
Nous examiner, j'espère que nous le pouvons.
Dukwiriye kwisuzuma, ngiye koko ariko tubigenza. Yanditse kuri ino ngo umuntu wese nisuzume. Wenda no kuri byo bivugwa ko bijyanye n'ibindi, ariko hano ntawe byagwa nabi kwisuzuma. Rero nk'abana b'Imana dukwiriye kubw'ubuntu bw'Imana kuvuka ubwa kabiri, dukwiriye kuba twarahawe ubugingo buva ku Mana, dukwiriye kwera imbuto z'umwuka ndetse tukagaragaza kamere za Yesu. Ntibikwiriye kuba ari magambo ngo, bikwiriye kuba ari by'ukuri bifatika, bikwiriye gukura bikagwira. Nk'uko hano hari urutonde rwuzuye, hanyuma haranditswe ngo kandi rero utagira ibyo, izo ngeso nziza ni impumyi itareba kure. Biraje gusa kwibaza ikibazo ubwawe ndetse tukakibazanya ubwacu. Ni iki mu by'ukuri koko Imana yakoze?
Qu'est-ce qui est devenu une réalité divine? À quoi ressemble-t-elle? Et qu'en est-il de nous? Je ne suis pas de ce.
Ni biki koko by'ukuri biva ku Mana natwemeze gute?
Mais je ne veux pas non plus faire partie de ceux qui ont un oreiller sous la tête et qui dorment
kumva
du sommeil du juste,
ariko
et peut-être
sinshaka no kuba umuntu wipfutse umusego ku matwi akagira inzozi zidasohora. Na kwifuza kugira inzozi nkiza Yakobo zisohora. Izo nzozi kuko tuvuze inzozi, inzozi zari zishingiye kuri Bibiliya, kandi kuko zishingiye kuri Bibiliya zari zikeneye ubusobanuro. Inzozi zo mu isezerano rishya zitandukanye n'inzozi zo mu isezerano rya kera. Isezerano rya kera byasabaga yuko haza umuntu w'umuhanuzi cyangwa umuntu wabasha gusobanura izo nzozi, ariko mu isezerano rishya inzozi ubwazo zibaga zirimo amabwiriza avuye ku Mana ataciye ku ruhande, kandi bikaba bihuye wenda ku bijyanye n'ubuhinduzi bwo muri Bibiliya ya Menge Yoweli kabiri kuri munani, ngo n'abasi basaza bazahishurirwa mu nzozi bitari inzozi gusa inzozi gusa ahubwo ni uguhishurirwa mu nzozi ushobora kurota inzozi zikaba hatarimo guhishurirwa ushobora kugira iyerekwa ariko ntugire guhishurirwa zisobanura ubwawe hariho ibishoboka binyuranye ariko Yosefu yahawe amabwiriza adaciye ku ruhande mu nzozi kandi bene izo nzozi ni nk'ubuhanuzi bari guhishura kuvuye ku Mana mubisomye muri Danieli uwo mugabo yabonye yahishuriye ibikomeye mu nzozi yabyeretswe mu nzozi wenda mwabisoma kandi ni ibintu byo kwizerwa Imana yahishuye ndetse kugeza n'uyu munsi hari igihe nifuza ko wenda hari Imana yanavugira no mu nzozi gusa
Daniel
7 ni Daniel 7 uko niko tumenya ijambo ry'Imana Daniel gice cya 7
verse
7 ku murongo bihera rwose ahabanza Daniel 7 umurongo wa mbere mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Belushazari umwami wa Babuloni Daniel yarose inzozi maze abona ibyo yeretswe ari ku buriri bwe Daniel yagize inzozi agira iyerekwa ari ku buriri bwe ahera ko yandika ibyo yarose arobanuramo ingingo zabyo zikomeye kuvuga Daniel yagize inzozi zo mu ijoro cyase iyerekwa byo mu ijoro mu nzozi
les hommes de Dieu nuko, ont effectivement reçu
Daniel aravuga ati mu byo neretswe nijoro nashaka gusa kuvuga ko abantu b'Imana barwo bahabwaga amabwiriza mu nzozi Imana ishaka kubikora ariko bikwiriye kuba bisobanutse neza bikwiriye kuba byanditswe bikwiriye kuba bidakeneye ubusobanuro ahubwo bikwiriye kuba ari amabwiriza yumvikana ava ku mwami izere ibyo babwira ndatekereza Yeremiya niwe uvuga yuko hari ibintu by'Imana yahawe mu nzozi ibyo ubwo wenda ntacyo bivuze ahariho hose igice cyose y'Imana ivuze Imana ibivuze byaba ibibuze ufite ubwenge cyangwa se utari ufite umutima w'ubwenge cyangwa se ikabivuga bidaturutse mu mutima w'ubwenge ariko kose murabizi umwiza Branham uko avuga ati ushobora kugira iyerekwa ushobora kuryama ugasinzira ukarota hanyuma ibyo warose ukabitekerezaho ariko ahangaha ibi ni ibiva ku Mana reka tugaruke ku ngingo yacu nabivugiye hano kenshi dukwiriye kuba maso kugira ngo tube abantu bashobora guhagarara imbere y'Imana bakemerwa dukwiriye kuba maso ikibwirizwa gikwiriye kubyara itorero rizaba ingingo mu ngingo ze nyamaze akagufa ko magufa y'iki ubugingo bwo mu bugingo bwe rimera nkawe ibyo bikwiriye kubaho kandi bizabaho ikibazo cyo kwibaza ni iki ngiki mbese uzaba uhari mbese nzaba mpari mbese tuzaduhari ariko impamvu tuza hano ni ukugira ngo twakire ijambo ry'Imana muri twe kugira ngo turireke rikore maze ubugingo bushya bw'Imana bugaragare muri twe kandi by'ukuri ni byangombwa ni by'ingenzi ko twibaza mbese mu mwuka twagiye tugera hamwe n'umwami kenshi twasomye Yakobo igice cya mbere ku murongo wa 18 Yakobo 1:18
appelé à l'existence par sa parole par sa volonté d'amour par sa volonté d'amour
ngo
nous soyons pour ainsi dire les prémices de ces créatures
yatu byarishije ijambo ry'ukuri nkuko yabigambiriye kugira ngo tube nkumura nkumuganura w'ibiremwa byayo kuvuga ibyo byombi
de l'esprit et cet homme nouveau, l'homme
nibyo bitubyarira bitubyara tukaba umugandiro wayo nikuvuga umuntu wa rimwe n'Imana nashaka gucumura ivuga nashaka kugomereja muri Imana nashaka kuri hinyura nashaka kuri suzugura nashaka kuyikira ku ruhande nashaka kuryanga nashaka kuryaho impaka imbuto iguma muri we kandi ni niyo mpaka kubwa ibyo niyo mpamvu dufite ibyanditswe mu rwandiko rwa
le 3e chapitre 1 Jean chapitre
3 Yohana urwandiko rwa Yohana ndatekereza mu gice cya gatatu Yohana urwandiko rwa mbere gice cya gatatu ku murongo wa mbere ku murongo wa 8 mbari Yohana urwandiko rwa mbere gatatu ku murongo wa 8 ngo umwana w'Imana yazanywe yerekaniwe
parce que ça semence donc la
parole Satan
ukora semence la parole est constamment en lui
wabya umuntu wese wabya ni umurongo wakende umuntu wese wabyawe n'Imana ntakora ibyaha kuko imbuto yayo iguma muri we kandi ntabasha gukora ibyaha kuko yabyawe n'Imana imbuto y'Imana iri muri we ntago niyo mpamvu atakora ibyaha ku murongo wa 10 icyo nicyo kitumenyesha abana b'Imana n'abana ba Satani umuntu wese udakiranuka cyase udakora ibyo gukiranuka ntabwo ari umwana w'Imana n'umuntu wese udakunda mwene se nawe suye Imana ku murongo 11 ubwo nibwo butumwa mwumvise uhereye mbere na mbere ngo dukwiriye gukundana ku murongo 12 tutamera nka Kayini wari mubi akica murumuna we mbese icyatumye amwica ni iki nuko ingeso ze zari mbi naho izamuru munawe zikaba nziza hano turabwirwa byumvikana yuko imbuto y'Imana iguma muri twe kandi ko iyo mbuto ari ijambo ry'Imana kandi ntacyo tubasha gukora ngo turwanye ukuri ahubwo dukorera mu kuri tugakora ku bw'ukuri kandi ni kubera ko imbuto yayo kuvuga ijambo ryayo riguma muri twe bitari igihe kimwe na kimwe igihe tubishatse ahubwo ari ibihoraho muri twe nuko ari ukuri ko twabyawe n'Imana n'imbuto y'Imana itabora kandi byo ntibishobora guhinyuka ntishobora guhinduka ubusa ibyo ntiwabihakana ntabwo ari umwana avutse apfuye ahubwo imbuto yari ihari twahindutse abana b'Imana kandi niba koko turi abana b'Imana ni ukuvuga imbuto yayo rya jambo ryatubyaye iyo mbuto yayo iguma muri twe iteka niyo mbuto kandi kuko iyo mbuto ihoraho iteka muri twe dushobora gukora icyaha kuko twabyawe n'Imana dushobora gukora ikosa ariko ntitwakora ikintu cyo kurwanya ijambo ry'Imana ntibishoboka kuko ijambo ry'Imana riri muri twe kandi ijambo ry'Imana riri muri twe hakwiriye kubaho guhuza kwemeranya hakwiriye kubaho kwemera kuri buri jambo ry'Imana ryose
il est dit sur verset 9 parce que nous
murongo wa 9 aravuga ngo kuko twabyawe n'Imana ku murongo wa 10 ngo umuntu wese udakora ibyo gukiranuka ntabwo ari uw'Imana kimwe n'umuntu wese udakunda mwene se
si nous avons l'une de ces choses mais que nous avons pas l'autre
twa dufite kimwe muri ibyo tudafite ikindi icyo gihe hari cyo tubuze hari cyo dukeneye niba tutabifite byombi hari cyo dukeneye dukwiriye kuba dufite byombi ntacyo dukwiriye kugira byose ntacyo dukwiriye kubura gukiranuka mbese ibyo byanditse hehe gukiranirwa kose ni icyaha Yohana 5:17 nibyo hano turavuga ngo udakora ibyo gukiranuka wese ese gukiranuka ni iki amategeko asaba gukiranuka kutigeze gusozwa n'umuntu ariko haranditswe ngo usohoza ibyo byose kubwo kwizera azabona kugukiranuka. Ariko hano ni ukwizera guheshwa no kwizera niko gusabwa, ni ugukiranuka tutabasha gusohoza ubwacu, ahubwo umwuka w'Imana niwe udutabara kugira ngo tubashe kubisohoza nk'uko Imana ibidusaba. Ariko reka bwa mbere tubanze tugaruke ku kibazo ubwacyo. Nkuko ubuzima bwo muri iyi si bubaho bukajyanirana n'ibyabyo byose, ni nako no kuvuka ubwa kabiri nako gukwiriye kumera. Ingeso kamere imbaraga uko byaba biri kose nabo byari bito bikwiriye kuba bihari. Gukura kurakenewe mu bibaho byose ku mwami wacu munyanganire. Ariko muri Bibiliya haranditswe ngo yakuriye mu Mana mu bwenge no mu bwenge. Ariko umwami wacu hano muri iyi si yarakuraga, nubwo yari umwami w'abami utunganye. Turabona harabayeho gukura, natwe dukwiriye gukura, bikwiriye kuba bihari, bikwiriye kuba biriho. Iyo dusomye hano amagambo akomeye nk'aya yuko dukwiriye gukundana, udakunda ntabwo ari uw'Imana n'ibindi, mbese ibyo bigarukira hehe? Birangirira hehe? Bitangirira hehe? Ibyo Imana idusaba tubona ko bikwiriye. Urukundo Imana yaduhishuriye ntacyo rwasigaje, ntacyo rwatubaragaho, byose byarejejwe, byose byakuweho, byose byaratunganyijwe. Ni rwo rukundo ruvugwa hano. Ntabwo tugomba gukunda nka Kayine. Ibyo rwose mbona bitangaje, ndetse maze igihe rwose mbitangarira kuko byanditswe gutyo. Hano haranditse ngo ubu ni bwo butumwa mwumvise yuko dukwiriye gukundana kandi ntidukundane nka Kayine. Kumurongo 12, nyamara uko niko biri, nyamara uko niko bimeze. Uyu munsi mushaka abantu badakunda nka Kayine, mubashake. Ushobora gucana n'itara ari ku manywa uri kubashaka, bashake mubabone, mubazane hano. Hariho abantu
il a dit le message que nous avons entendu
va iri kugipima hano hano bwaho bati mu rwo twa twumvise mbese twarabyumvise ijambo ryacengeye muri twe, ijambo ryabashije kubyara muri twe ubugingo bw'Imana kugira ngo ibi bintu tubishyire kuko mu bikorwa. Cyangwa se twabaye abumva gusa ijambo hanyuma turarika ngo dusigwe mu buryo bwiza dushaka, ariko iri jambo ridacengeye muri twe nk'imbuto ivuye ku Mana rwose bisinabyibuza. Hashize igihe rwose narageze ku mwanzuro uvuga ngo abavutse ubwa kabiri ni bake cyane. Ibyo uri umwanya ushobora kubifata nko kutizera cyangwa se nko gushidikanya, ariko byiza ni uko ibintu twabyibazaho nyuma tukazatungurwa n'ikimwaro gikomeye. Hano ngo dukwiriye gukunda ubwo butumwa tubushyira uhereye ku itangiriro. Ijambo rirakoreshwa hano ngo ubutumwa, nizeye ko ari ubutumwa bw'ukuri. Ubutumwa bw'ukuri buva mu ijambo kandi buyobora mu ijambo. Hano haravuga ku 11 ngo kuko ubwo nibwo butumwa mwumvise uhereye mbere na mbere yuko dukwiriye gukundana. Ku 12 tudakundana nka Kayini wari uw'umubi, nawe yarakundaga ariko yakundishaga amagambo, ariko mu byukuri yageraga urwango akica. Ariko yakundishaga amagambo, ahari wasanga yaragiye no kureba Abeli akamubwira ati mwene data mukundwa, ni byiza kuba duhuriye hano mu murima, ndetse akanamuhobera. Ahari yaravuze ati mwene data mukundwa, ariko mu kanya gato gakurikiye amaraso aratabaza, arataka, ngomesha amaraso ataka kugeraho. Ntabwo dukwiriye gukunda nka Kayini. kumurongo cumi na kabiri tubona uko yakunze n'uburyo uyu munsi bigaragara mu buryo bufatika urukundo rw'Imana rw'ukuri urukundo rwa kivandimwe urukundo rwo gukunda abantu bose urukundo rukora urukundo rushobora gupimwa n'ijambo urukundo ushobora kugiraho rugaragarira rufatika
une nouvelle vie divine.
Ahari ubugingo bw'Imana n'ukuri koko. Aho niho karamere y'Imana kamere ya Yesu ingeso za Yesu niho zigaragara aho ni naho urwo rukundo ruzagaragarira hatabayeho kwihata umuntu ufite urukundo rw'Imana ntabwo akeneye kwihata ngo akundane kugira ngo akunde niyo kamere ye cyavuga kamere nshya kamere y'Imana kamere iva ku Mana atari ya kera nta muntu wabasha kubyikorera ubwe nta wizera ubaho wa ugenga ibintu atyo oya ariko Imana ishoboye gukora ibyo byose muri twe kandi ibyo bituzana no kuri ya kobo gatanu ati iri jambo ry'Imana twakiriye iri ryatubyaye tubyarwa n'umwuka byitwa ngo ubugingo bushya bw'Imana
cette vie divine
ubwo bugingo bw'Imana bufite muri bwo kamere ya Yesu ubwe kuko twahinduwe abahungu n'abakobwa b'Imana nicyo turi cyo turi cyo twamaze kuba cyo Yakobo yanditse mu buryo bwumvikana ati noneho turi abana b'Imana Yohana wa mbere gatatu rimwe ntabwo uko tuzasa kurerekanwa nicyo tuzaba ntabwo kiragaragara ariko turi abana b'Imana kandi niho turi abana b'Imana turi imbuto y'Imana turi ubwoko turabo mu bwoko bw'Imana icyo gihe dufite kamere n'ingeso za Yesu Kristo ubwe
une croissance
ndabyemera rwose yuko bisaba gukura ariko kamere ikwiriye kuba ihari uhere ku itangiriro mbese twabihamya kuri rugero tubwizanye ukuri mbese ibyo byahamirijwe kuri rugero mu buzima bwacu bwa buri munsi ntabwo ubwacu turi igihamya ahubwo turi imbuto ariko imbuto z'ubuzima bwacu zikwiriye kugaragaza niba koko twiteguriye gutega umusaya w'iburyo hari ibigeragezo bimwe byansinze hari ibindi natsinze ku bw'ubufasha bw'Imana niko twese bimeze ariko Imana irashaka ko ibitugerezo byose tubitsinda ku bw'ubuntu twese dukwiriye gutsinda icyo kigeragezo kandi ibyo biba gusa niba Imana itugirira ubuntu niba ikorera muri twe ariko ibyo ntabwo bisobanura yuko dukwiriye kugaragariza ikimenyetso no kuzunguza umutwe no kuvuga yego kuri byose umuntu uzi bya kamere y'Imana azi gukiranuka kw'Imana no kwera kw'Imana umwami wemeraga ibintu byose ko babimukorera bamukoraho ibintu by'uburyo bwose ariko mu kanya gato nawe arahinduka akorera abantu bose arabakubita yubika ameza yabo umuryango arabasohora umuryango urakingwa hariho kumenya aho ukwiriye guceceka aho ukwiriye gukora aho ugomba gutuza aho ugomba gukora Imana izatugirira ubuntu hari ikintu kimwe rwose mfite ku mutima ubu noneho ubwo twamaze kwakira imbuto y'Imana y'ukuri twakire iyi mbuto y'Imana muri twe kandi dusabe Imana ibyare muri twe ubugingo bushya by'ukuri koko kuko imbuto ye ihoraho ndetse najyana kure niba ijambo ryayo ari imbuto imbuto yayo ikaba iguma muri twe niba dushobora noneho gufata ibyo mwene Branham yavuze aravuga ati umuntu niba yakira imbuto ameze bimeze nk'umugore, icyo gihe nta kindi cyabasha kwinjira, nta kindi cyinjira, icyo gihe umurimo uba wuzuye. Uhereye aho ngaho ubugingo butangira gukura, cyangwa ubuzima butangira gukura, igihe imbuto yamaze kwakirwa byarangiye, nta kindi cyabasha kuza. Iki gihe irarindwa igakura, maze ubuzima bukagaragara. Ndetse nageraho mvuga ni uwabyawe n'Imana by'ukuri koko, wa wundi imbuto y'Imana, ijambo ry'Imana rigumamo, uwo nguwo ntabwo yatembanwa n'umuyaga w'inyigisho zose. Ntabwo umunsi yakwizera ubusobanuro bwite bumwe ejo akizera ubundi, oya, ahubwo azizera nk'uko ibyanditswe bivuga, kuko ni igice cy'ibyanditswe. Ibyanditswe biri muri we nawe ari mu byanditswe, ijambo riri muri we nawe ari mu ijambo, imbuto iri muri we nawe akaba mu mbuto. Mbese kuri iyo ngingo turashaka kuvuga iki? Izo nizo ngaruka. Ntabwo warenga ijambo ry'Imana mu buryo bwose, hanyuma ngo urenge uvuge ngo ni ubutumwa. Oya, ubutumwa ni ijambo ry'Imana ry'iteka, Bibiliya, kandi niyo dukwiriye kuguma gukomera. Kandi uyijya kure abagiye kure y'Imana, kuko mbere na mbere hariyo jambo yahoranye n'Imana, kandi ijambo yari Imana. Ujye kure y'Imana abagiye, ujye kure y'ijambo abagiye kure y'Imana. Ntabwo nzi ukundi nabivuga. Kuvuga rero, hariho urutonde rw'ibisabwa dukwiriye kuba dufite niba koko dushaka kugirana umwitozo n'Imana. Atari ibyo twayigira, kuko imyitozo n'Imana iracyahari.
En public, mais un jeune homme m'a dit
il y a oncle
Frank ne m'en veut pas, je n'ai rien contre toi, mais j'ai entendu la parole de Dieu pendant des
années. Je n'ai pas eu d'expérience avec Dieu. Et bien sûr, nous avons dit que ndibwira nti yaba twarabwirije ubwacu twavuga ko amakosa ari ayacu, mwenedata Frank, mwenedata Rusi n'abakorera hano bose, ndavuga ariko n'ibwirizwa bikomeye bya mwenedata Branham narabisobanuye, ibwiriza bikomeye cyane rwose biherekejwe na gihamya kivuye ku Mana. Umwaka umwe undi ugataha, none ni iki kitagenda? Niba ijambo ry'Imana ryarakiriwe mu kwizera koko, ariko ryakirwa mu kwizera nta bundi buryo buriho, hakwiriye kubaho kwemera. Urukundo rukwiriye kuvuka muri twe n'Imana. Kubw'Imana ibyo twarabibonye, si bishakurivuga byumvikana, ariko hakwiriye kubaho isano ry'urukundo kugira ngo habeho kuvuka, habeho kuba havuka umwana. Hagomba kubaho isano ry'urukundo n'Imana. Urukundo rw'Imana rukwiriye kudufata.
A-t-il aimé le monde? A-t-il aimé le monde?
Kuko Imana yakunze cyane bari mwisi. Urwo rukundo rw'Imana rukwiriye kubanza kuba ruhari kugira ngo imbuto ive iboneke. Hatabayeho iyo sano y'urukundo n'Imana cyangwa uko gukundana n'Imana ntibishoboka.
Des imaginations sur la façon dont cela pourrait
dufite amagambo cyane ibitekerezo ukuntu bikwiye kuba n'uburyo bikwiye ko ari byiza, ariko iki ubwacyo ntabwo gihari. Ni iki kibuze rwose? Munyanganire ko ndi kuvuga urya uyu munsi, ariko iteka nguma nibaza, mfite ibyo nibaza ubwanjye. Ndetse niko twese bimeze, ndisuzuma, dufite ijambo ry'Imana, ndetse tubibona ahantu hose Imana yavugiye, ahantu hose Imana yakoreye. Ibyo yaba yarasezeranije byose byarasohoye, byasohoye kuri Aburahamu, byasohoye ku bwoko bwa Isirayeli, byasohoye ku bantu bose, byasohoye ku mwami wacu, ndetse n'urugendo muri Egiputa uku niko byagenze. Unahamagaye umwana wanjye ngo ave muri Egiputa, byose byasohoye nk'uko ijambo ryavugaga no ku itangiriro. Nabwo mbese ibyo turabyemera, ni byiza. Ariko uyu munsi niho tubayeho, turiho uyu munsi. Mbese amagambo dushobora kumva tukavuga ngo aha biranditse, aha niho biri gusohorera, aha ni Imana yivugiye, dore gusora kwabyo. Iyo niyo ngingo kwiriye kuyoborwaho koko. Niyo mpamvu rwose dukeneye abantu bakunda Imana, bemerewe urukundo rw'Imana rukabarengera, urwo rukundo rw'Imana rukabuzura rukinjiramo imbere, kugira ngo noneho ubugingo bw'Imana buturuke aho ngaho. Kuko tubona hatariho iyo mbuto nta musaruro waboneka. Ntabwo wavuga ngo umusaruro uraboneka kwa guha imvura cyangwa kuko izuba ryarashe. Oya, imbuto isarurwa aho habibwe imbuto koko, kandi tuzi by'ukuri ko imbuto y'Imana ari ijambo, kandi iryo jambo iyo mbuto yabibwe muri twe none ikwiriye gushora imizi.
Rien d'autre ne doit y pénétrer.
Hakindi bikwiriye kwinjira, ikwiriye gukura, ikwiriye bikwiriye kugaragara yuko Imana ya tu yaduhaye ubugingo bushya muri Kristo. Bitari igitekerezo gishya, bitari inyigisho nshya. Hano nabivuze, habaho inyigisho muri byose, habaho inyigisho mu kwezwa, inyigisho ku mubatizo w'umwuka, imana z'umwuka. Rero ntabwo twatangazwa no kumwe na Branham yaravuze ngo yanditse igitabo kivuga ku mpano z'umwuka zose uko zikwiriye gukoreshwa n'uko zidakwiriye gukoreshwa. Hari umuntu wabisomye nuko umuntu aramubaza ati, se wamfasha gato mu ngiro mu buryo bufatika? Arangije aravuga ati, njyewe ubwanjye ntabwo mfite mu buryo bufatika, njye nabyanditseho gusa. Mwese mwarabyumvise, mwarabisomye. Uwo muntu rwose yumva acitse intege ati, uyu mugabo yanditse rwose inkuru nziza, yandika ku mbuto z'umwuka zose ariko nta nimwe afite. Anje bwa tariko rwose umunyangadiri nacyo nagufasha, ariko katubwizanye ukuri, umuntu nacyo kubwe. Hari urugero twireba mu ndorerwamo, abantu bose agira indorerwamo igihe cyose, mporana indorerwamo igihe cyose ndayorana. Ariko iyo ndorerwamo tugomba kuyirebamo, dore ijambo tuvuga ngo twizere ijambo, tuvuga ngo turi mu ijambo, tuvuga ko ijambo riri muri twe. Ariko se gihamya cy'ijambo kiri hehe? Nk'uko Imana yahoze ibitanga, Imana itugeze ahantu tudafite akandi kanzu, tudafite akandi kayira tudashobora gusubira inyuma, ahari ngo ducitse intege cyane. Oya, oya, ahubwo mu kwizera kuzuye tukagera aho tuvuga tuti, Mwami, buri jambo ryawe ryose ni ukuri kandi rikwiriye guhamirizwa ko ari ukuri. Buri jambo ryose rifite umwanya waryo, ariko umwuka w'Imana nawo ufite umwanya waryo. Imbuto y'umwuka, ibyanditswe mu ijambo byose bifite umwanya wabyo. Murabizi muzi uburyo abantu bavuga iyo abantu bavuga ngo umuntu yakoresheje umuntu mu buryo budasanzwe. Sikona bavuga vuga nasomye ko hari umuntu uvuga butumwa uza ushaka kuvuga ibyo kugarurirwa, uzabwiza ku byo kugarurirwa. Ariko hari abantu bahitamo ingingo runaka bakazivugaho, ariko kubivugaho si ibyo by'ingenzi. Icyo dushaka ko Imana ibyo ikwiriye ari byo ibona, noneho natwe icyo kintu twaba dushobora kugitahana. Ni bangaye bizera ko Imana izabona ibyo ikwiriye kuzahamiriza ijambo ryayo? Ni bangaye babyizera? Nta kindi gisubizo kiriho. Imana izabona ibyo ikwiriye koko. Iyo dushidikanya tuba tugaragaje kutizera kwacu, kandi icyo gihe ntabwo twatabarwa. Mu kwizera nibwo tuzabona gusohora kw'ibyo Imana yavuze. Kimwe na Aburahamu, dukwiye kwizera ibyo Imana yavuze naho bya tuba tutabona uko bigaragara. Twabyinshi mu ijambo ritangiza
Rachel pleure ses enfants.
Imana avuje muri Yeremia ngo Rachel ararira yanga guhozwa kwa bana batakiriho. Ibyo byanditswe byarasohoye. Kuki natwe tutaba mu bagize iby'Imana iri gukora none kubw'ubuntu.
Et je crois
niringiye kandi nizeye yuko tuzaba muri bo ko tugomba kuba muri bo kuko Imana yaduhaye amasezerano agiye noneho gusohora. Iyo Imana itaza kuduha ayo masezerano nta nubwo yari kuba ari ngombwa ko iyasohoza, ariko ubwo yabidusezeranije izana bisohoza. Izina rye rihebuje ryera rihabwe icyubahiro. Amen.